Sasira yerogoza kwata yakara yazarako sebo wange kusasite omukaza zadde koyo aba manye naku ye kuma bulungi sikulwanga da musobi ngeri je yasokamu nemuremyo obufumbo buno obukya bwafunye abera yegendereza kubuli kimu kyaliko agasajja gano kanga
ngeno bwe kwe